cause I think of you. Bado nazita wala isia zangu giza litanda po mihoi. Nanguwa insomnia sila likatu. Sitajifanya kwamba sijaathirika. Umuzo kwa chana kweli umeniteza. Najifanya jasiri la moyo na wewe seka. Semiri kwamba mapenzi nateketeza. Siku kusudia yele ni ayesema. Wala sikumaanisha kusema kweli. Bado nakupenda. I love you. I still love you. I do. I love you. I still love you. I do.
What is it I cannot do for you, baby? Omali chan wana kupenda daily. Love all day. Tena twaenda na pacha. Doma naselewi ulienda wapi. Haya maisha bila we mtihani. Love oh I'll find you my love. Yeah. Bikonya kolo kolo. Kote mucho yo chunya dongo dongo. Aku yo kariti etie ago. Eti bire sanya mwalo. Ya wangolo ngolo. Andiko begi mwalo mwalo. Ya bergi yo chikiti ya nyakalolo. Amanyi pilo kinyi nyakamidi ambo. Ina wifu wifu unavoni changanya. Medu medula. Mtu mzima na shanga. Umenishika mateka my love.
Bado nakupenda.